kosa nguvu ya kuongea. Napata mzuka wa kujua. Avuta katiba katia. Zamesha kote weka mua. Shepu ya kibantu linyi nyama nyama. Nabuluza mpaka kesho. Nikitoka hapo namleta tena. Hakuna mchezo hapa shosho. I don't talk it right now. I go die eti kisa wewe mama. Hata iwe leo au kesho, tunakutana kwenye bedo. Ufundi wako, ujanja wako, usini nyime wewe nipeo. I wanna show what I got from my dad. I wanna show what I got from my dad. I can be that and the stories of me. Haki, akakika mtaka pea nyamini. Atako simple, mambo mengi ya nini. Nimesha pata rumkali, na kangoja chumbaji. Washikaji na wajuza juza, pache kukapigi ya misere. Wengine wana nipuuza, meno tutatoa na ya mbele. Kikweli hii ni pisi kali sana, unako tena limeshona. Kuro ofisi kwangu na uona, mtoto wa siku hiyo sinigambe. Mana tazidi kupagao, wanangu chabo msipige. Nikiwaona tawa. I wanna show what I got from my dad. I wanna show what I got from my dad. I can't make that and the stories of me. Haki, akakika mtaka pea nyamini. Akako simple, mambo mengi ya nini. Nimesha pata rumkari, na kangoja chumbaji.